mwumva na radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet ni www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook ari urwo VOA Radio Yacu, kimwe no kuri YouTube. Hano hi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi muri studio ya 7. Geoffrey Mutagoma haraza kwakira telefone zanyu mu kanya. Turabasdamukije rero mwese abatwumva umuherere hose ku isi, kandi tubahikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi twabatumiriye rwiyemeza mirimo kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo, ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Cyo tubanganye dukomeje kubatumira muri ibi biganiro tubararikira barwiyemeza mirimo ngo ubwenge burarahurwa nk'uko bavuga mu kinyarwanda. Uyu munsi turagaruka ku bworozi bw'inkoko. Muri kiganiro turi kumwe na Madame Agnes Uwamahoro ari mu Rwanda, yorora inkoko zikamuha ifumbire na gaze yo gutekesha biva ku matotoro y'inkoko. Ibi byose rero anifuza ko byagera ku baturanye nyuma yuko ibintu byo gukoresha mu gucana bigenda bihenda mu gihugu. Mube rero hafi muganire nawe, mu musobanuze, mutange inama n'ibitekerezo nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyanyu muri isanga. Reka rero twakire umutumirwa wacu Madame Agnes Uwamahoro, uraho neza, urakomeye.
Muraho, muraho nanyu munyamakuru, muraho n'abandi bose bakunda kuvuga ibya Amerika.
Yego, yego. Noneho nagira ngo nari nkuvuze mu kanya, ariko nagira ngo nguhe akanya gatoya ubanze ubibwira abatwumva bamenye uwo baganira nawe uwo ari we.
Murakoze cyane. Ni koko nitwa Madame Uwamahoro Agnes. Nkaba ntuye mu Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama, akagari kitwa Kangenge, umudugudu witwa Kabeza. Nkaba umudamu, nkaba ndi rwiyemezamirimo cyane cyane mu bworozi bw'inkoko.
Yego, ubwo bworozi bw'inkoko ubumazemo igihe kingana iki?
Ubworozi bw'inkoko navuga ko mu buryo buhoraho mbumazemo hafi imyaka 8. Ari byo nkora nk'akazi.
Yego,
mbere yaho gatoya nabikoraga, ariko mbifatanya n'akazi.
Wabifatanyaga n'akazi? Akazi wakoraga se kari kajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyangwa wabaye nk'uhindura?
Nabaye nk'uhindura akazi. Ubundi nakoze igihe kinini cyane kari
ntabwo tukumvise. Ubanza telefoni y'umutumirwa icitse, reka twongere tumushake.
Ni cyangwa igihe kumata. Ni kimwe nyegera ariko. abanyabugenge ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
yego rata urumujya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapapa shofe kigeze Combo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolence Rola
Radijwi ya Amerika he Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda madame w'amahoro wari urimo kutubwira ko utahereye ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ko hari akandi kazi wakoraga najya ngukomeze igitekerezo cyawe
murakoze cyane kandi munyihanganira abanyumvaga bigahindukaho gatoya njyewe ubundi natangiye gukora akazi gafitanye isano no guhugura abantu bakuru nuko uvuga guhera nyuma y'igihumbi 1994 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nibwo natangiye akazi ko guhugura abantu bakuru mu kwiteza imbere mu kubaka amahoro n'ubumwe guhindura imyumvire abantu bakabana mu mahoro kandi bagakora ibikorwa by'iterambere natangaga rero amahugurwa yo guhindura imyumvire n'imibanire ibyo rero nabikoze igihe kinini ku matsinda atandukanyije ibikorwa yaba amatsinda y'abahinzi n'aborozi cyangwa amatsinda y'abakozi bakora mu miryango itegamiye kuri leta ariko bafite ibikorwa n'ubundi bijya guhura n'abaturage cyangwa abahinzi n'aborozi na cyane cyane mu iterambere ubwo rero ni wo murimo nakoze guhera muri 1996 kugeza muri 2015 nakunze guhura n'amakoperative baba abayobozi bayo cyangwa se abakozi b'imiryango ikorana nayo
nuko nyuma noneho rero haza kuza igitekerezo cyo korora inkoko cyo cyaje gute
igitekerezo cyo korora inkoko cyaje mu rwego rwo kugenda mbona yuko nkeneye nanjye kugira umushinga wo kwiteza imbere mbona ko gukora akazi uhemberwa ukorera abandi ukora mu mishinga igenda ihindagurika igenda inahagarara cyangwa igenda ibura abaterankunga kandi nkagenda nunguka ubumenyi nakoranye n'umuryango wakoranaga n'amakoperative y'abahinzi cyane ariko nge nshinzwe kubahugura ubwo rero byageze ubwo nanjye mbona ko ngomba kubaka igikorwa cyanjye cyo kwiteza imbere ariko ngishingira ubuhinzi no kubworozi mfata uruhande rw'ubworozi cyane bw'inkoko ubwo rero natangiye nanjye mbyiga ntabizi ntabwo nari nzi ibisabwa ntabwo nari nzi ibikenerwa ariko nanjye nisungaga ababisanzwemo babimazemo igihe bakagenda basa n'abampugura bakanyerekera cyangwa bakaninyura bakambwira bati hano bigenda gutya inkoko bazitaho gutya nuko nabitangiye rero nabitangiye mbifatanya n'akazi muri 2012
kugira ngo urebe ko bizatungana
igihe nari ndi mu kazi ariko nshaka no kugira ngo mvuge ngo akazi ko kazarangira muri 2015 nzakora iki ubwo rero nashaka guhitamo mu byonzi byose cyangwa muri business mbona zose hanze aha nashaka guhitamo icyo nzakora
nuko uhitamo inkoko inkoko rero ni iki cyatumye arizo watoranyije mu bworozi bundi busanzwe cyangwa se akaba aricyo gikorwa uhitamo gukora
igikorwa cy'ubworozi bw'inkoko ntabwo nanjye nahita mvuga ngo ni iyi mpamvu ariko narabyebye mbona ubworozi bw'inkoko ari bwo bushobora kumfasha kubona icyo nshyira ku isoko mu buryo bwi navuga ngo burebure nashaka gushyira ku isoko amagi abona ko ninzajya amagi yampuza n'abantu benshi abo ngemuriye abo nyahaye cyangwa se nanamenya ariko hari hakirimo kakantu kitwa kwigisha guhugura narebaga ikintu cyazatuma nanone mpugura ariko nanone bifatika bitari teori bivuga ngo nanje muri mu kazi mu mushinga nkoriki ingorane zose ziri mu mushinga nkazimenya kuko ibyo nahuguragamo nabihuguraga abandi babiri ariko nje ntabirimo
umva rero madame Agnes w'amahoro amahugurwa wabaye nkuyahunze ariko arandara gukurikirana n'ubu urimo kuduhugura
nanze kuyashyira ku Rwanda ariko nshaka ko yashingira ku gikorwa gifatika ku mushinga ufatika
yego reka rwose tubigushimire kuba wafashe aka kanya ukemera ko tuganira abakunzi b'ijwi rya Amerika bumvise ikiganiro wagiranye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda yasuye umushinga wawe barabikunda bifuza ko noneho mwaganira rwose none wakoze cyane kutwemerera kuza nagira ngo rero tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika duhereye kuri Nibyisi Vincent uranyumva
ndakumva neza
wiriwe urahagana he
niwe neza ngemerereye muri Kenya ariko uko nabashe kubona nyisanga nyamutwe mwasizeho
yego
kuri Facebook yo umubyeyi urori nkoko hello
yego komeza turakumva ariko wigira ahantu hatari urusaku yego komeza
sakurarira ye uwo umubyeyi urori nkoko nifuza kumubaza nabonye oke nifuza kumubaza ibibazo byinshi benda ahaherereye se umuntu yishaka ashaka kumugeraho yamugeraho gute ese yorora inkoko z'umuhe bwoko ese niki gisaba kugira ngo umuntu abe yakurana nawe ubwo n'ibindi byinshi ndabasha kumenya kuri we
yevuretse abanza gusubize bimwe muri ibyo ngibyanye muraza kumubaza ibindi nyuma ubwo n'abandi barumviraho yari yavuze aho aherereye ariko ndibwira ko ngo hariyo hasubiwemo cyangwa se niba utarakurikira icyo gihe yakubwira muri makeya kuri ibibazo byawe madame w'amahoro
murakoze cyane niba nabyumvise neza yitwa Vincent Nibyiza
Nibyiza
Nibyiza arakoze cyane uri mu gihugu cya Kenya na abaturanyi bacu mu Rwanda na Kenya biragenderana cyane ku buryo biroroshye ko yava muri Kenya akaza gukora urugendo shuri iwanjye mu Rwanda mu karere ka Bugesera kwa muyobora rwose akatugeraho ariko nanone twanaganira yajya duhamagara tukavugana ku buryo ibyifuzo bye byaba ari byo kumushinga uko yawutangira cyangwa uko yawukora cyangwa niba ashaka no kuwukorera inaha twamuha inama z'inzira yanyuramo nakoze
ye Vincent wari uvuze ngo ufite n'ibindi bibazo
sorry
ubwoko bw'inkoko worora
ubundi musanzwe ndi umunyarwanda mvuka mu karere ka Rutsiro
yego
hello
komeza turakumva
mvuka mu karere ka Rutsiro nuko mbano nuko nkuri hano muri Kenya ubwo rero maze kubona uburyo ba maze kubona kuri Facebook nifuza ko namenya byinshi uko nyina mfite icyo gitekerezo cyo korora inkoko ubwo rero ndavuga ati oke byaba byiza ese worora inkoko z'amasake worora inkoko z'ubuhe bwoko n'amadendo cyangwa inkoko zisanzwe izituzi twese
w'amahoro
murakoze cyane njyewe ubwoko bw'inkoko bukunze kororwa ndabworora ariko sibwo buri gihe mba mfite uyu munsi uje kunsura wansangana ubwoko bwitwa saso ni ubwoko ubufite inkoko kazi ntegereje ko zitera amagi bufite buvukana n'amasake amasake arakura akagurishwa mu gihugu hirya no hino mu butubari cyangwa n'ahandi bafitiye iminsi mikuru ni ukuvuga rero ngo akandi ndimo ndategura umushinga ukorora n'inkoko zizwi ku izina rya pondezi ni ukuvuga rero ngo ni inkoko twita ngo z'inzungu zitera amagi menshi uwo ni umushinga wenda gutangira ariko sinjya mbura ubwoko bwitwa saso impamvu yuko bumpuza n'abandi bashaka kwiga korora abagitangira nibo nizo mbigishirizaho cyane cyane b'ubushobozi bukeya borora 10 20 zo mu rugo
Murakoze. Bivuze ko abantu bakorura ibakora ingendo shuri iwawe bigenda gute kugira ngo umuntu abone umubonera umwanya?
Murakoze. Kugira ngo mbonere umuntu umwanya bisaba ko amamagara tukabivuganaho. Tukavugana ngo urashaka urifuza kumenya iki? Noneho tugahana umwanya ngo igihe n'iki, reka ibindi byose nzabihagarike nguhe umwanya uzaze twicare tuganire unarebe ibyo ushaka kureba.
Reka noneho ubwo Vincent muhe ijambo rya nyuma abanze niba hari ikindi yari yifuje kukubaza mbere yuko tumurekura. Vincent.
Hello.
Vincent. Hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza?
Nabazaga umuntu ashaka kuza gusura uwo mushinga we cyangwa ashaka gukora urugendo shuri, hari igiciro kizwi kiriho cyangwa nukuza umuntu akamugana akamuhamagara akamumenyesha cyangwa hari izindi nzira bicamo kugira umuntu abe yamugeraho?
Nubwo dutegura kubafatiraho igiciro ariko turacyegeranya ibyasurwa ari byinshi, ariko kugeza ubu ngubu gutanga ubumenyi turabutanga cyane cyane ko noneho ubu abo tuba twegeranye ni abantu baba bashaka guhita bangurira inkoko bakazigura bo bagiye kuzorora. Ibyo bivuze ko hari imirimo ikorerwa inkoko zikivuka imishwi abantu badashoboye gukora. Njyewe noneho ngafata umushwi wavutse uwo munsi nkawukorera imirimo isabwa, yageza ku kwezi amezi abiri umuntu akagura izo ashoboye kujya korora. Uwo rero ntabwo twamucuruzaho ubumenyi, ahubwo araza tukamwigisha tukamusobanurira akagura inkoko akajya korora tukanamukurikirana.
Yego, ubwo noneho bahe nomero bashobora kukubonaho igihe bakenera ko muvugana nyine kugira ngo mwumvikane ku gihe bazira?
Yego, nomero bashobora gukoresha ya MTN 07 8 5 5 3 5 3 8 3
Yee, urakoze cyane rero
Vincent. Niyo nkoko imaze amezi abiri umushwi cyangwa se inkoko nkuru bene ihagaze ku giciro cyangahe cyangwa se bene n'ibanga ryawe ntago wabitangaza kuri radio?
Igiciro ako kanya kandi utagiye guhita ugura biragoye. Iyo umushwi umaze ukwezi ugura 2500 hashize ukwezi kumwe. Iyindi minsi ikurikiraho rero biterwa n'igihe uyisanzemo, tukakubwira ngo kuko usanze ifite igihe kingana gutya urishyura amafaranga aya n'aya. Ubwo rero ibiciro bigenda birutana bitewe n'icyo umukiriya akeneye. Hari n'uvuga ati iriya yatangiye gutera wayintaye nkaba ariyo njya korora ngahita mbona amagi yo kwihera abana mu rugo. Icyo gihe rero ukazasanga iri hagati y'8 n'10 biterwa n'iminsi asanze ifite, tugenda tubibara dukurikije iminsi.
Nibyise rero Vincent, reka tugushimire hanyuma twakire Veniste Nsengimana ariko Fabien mvuye kure nawe yaba yihanganye gatoya turabizi ko ategereje. Veniste ni wowe tugezeho. Veniste uranyumva?
Ndabumva cyane nyakubahwa. Murakoze cyane yanjye kuba wamutumire. Murakoze cyane.
Ye, urakoze cyane nawe. Iyi hanyuma ubwo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndagushimiye.
Ego hama bo tujye ku kibazo cy'ubworozi bw'inkoko. Ubu ngubu twebwe ngaha i Bujumbura ikibazo cyo korora inkoko turagihimirizwa ko cyane, ariko cyaratunaniye rwose kuko turagura imishwi y'inkoko ntituzi ko tugura inkoko zitari zo cyangwa izo bazavutse zitageze cyangwa zigwaye. Nanjye niherekwa akarorero naraguze inkoko zishyika 100 kugira ngo ntangure korora ku buryo bw'uko leta yacu iduhimiriza korora kugira ngo twireho ku migambi kubera akazi kabuze. Ariko izo nkoko baduha imiti tuba turazitera tugura mu mafarumasiye y'ibitungwa, ariko tugasanga zirakura zitazose. Ntituzi ko twatworora inkoko zitari zo sizi kumusha kutubwira inkoko zo tukorora n'umuti woba utekanije ko kotera to kabudizo nko kugira ngo zigira amagara meza.
Madamu wa mahoro nimumubwire niba hari icyo mwamufashaho cyangwa niba hari n'ikibazo mwifuza kumubaza mu kugira ngo mubonere igisubizo kinoze.
Murakoze cyane. Namubwira muri rusange ko korora inkoko bisabye ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima, bisabye umujyanama ubizi wabyize uwo twita umuveterineri. Abaye hari mu gihugu aba veterineri ndatekereza barahari mu gihugu cyanyu, ari abagurisha imiti cyangwa se n'abandi babyigiye, babaye bahari urabifashisha kugira ngo basuzume uburwayi bw'inkoko bakumenyere umuti. Natwe turabifashisha. Hanyuma nanone ikirebana n'ubwoko bw'inkoko biterwa naho ziva. Ituragiro niryo rigomba kuba rizwi rifite imishwi yizewe ko yakingiriwe mu ituragiro. Nkatwe rwose mu Rwanda hari gahunda yo guturagira, yo gukingirira imishwi mu ituragiro, kandi abatanga imishwi bagakurikirana umworozi ku buryo niyo yagize ikibazo bareba bati bya bikomotse se ku mishwi cyangwa bikomotse ku mworozi. Aho ngaho rero gukora kinyamwuga mu bworozi bw'inkoko bigendana nizo nama ku mpande zombi, inama z'aba veterineri n'inama z'abatanga imishwi ariyo maturagiro. Usinzire uko mu gihugu cyanyu bihagaze ibyo kubona imishwi yizewe.
Veniste wafashishije veterineri
imishwi nk'uko tugura tuyigurira. Hari kampani yitwa Mutoyi dufite ngaha mu Burundi, turagura inkoko tukagura imishwi tureka tugura bagaruka ngo bakurikirane barabe ibyo twabaguriye ibyo ari byo. Aha mu Burundi rero turakeneye abahinga, none ga nyakubaha umutumire mwebwe nk'abahinga muri iki mushaka kudukorera kugira ngo tutahure cyane nke tumenye nk'igihe twobitura tukakora nk'urugendo shure tuza mu Rwanda. Niki gisabwa kugira ngo dukore urugendo shure tuze tumenye n'iyo miti iyo ari yo mushaka kugaburira inkoko kugira ngo zigire amagara meza, tumenye n'izo nkoko ubwoko bwazo kugira ngo tubutahure. Mbega nta gisabwa kugira ngo umuntu agire ubumenyi ari mu ruganda iwanyu. Hama ikindi nacyo nk'ubu nk'igihe turi mu makoperative, leta yadushimye amakoperative nubwo bituzanira ko raporo ziguma zica kuko sigewe genye n'amakoperative menshi zagiye zirapfa, ubu bagiye bahindura mu bindi bajya mu by'inkwavu z'inkoko bagiye kubiheba kuko zitagira ubuzima buhitane zigapfa. Bo nk'igihe nk'amakoperative yo kwitura bwa mu Burundi kugira ngo dufashe twavuze ko uri umuhinga twashobora kubitura mukazoza mukadufasha mu kuduhimiriza cyangwa mukadukarihiza ubwenge kugira ngo tumenye ingene icyo gikorwa cyogenda neza. Urakoze.
Mbere yuko ugenda reka mbaze nkubaze, mufite veterineri, mufite abo bahinga mu bijyanye n'amatungo?
Ego, bo abo bahinga dufise sinumva ko umengo baba baranabyigiye kuko zigandagurika bari ngaho zitababona nato banakora kugira ngo bashyike mu ruganda ruba rwarahinguye izo nkoko kugira ngo bagire icyo babagije. Niba abandi batobwa kugira ngo baserukire abandi hama bakigisha ingene bashobora kuvura izo nkoko, sinuvuga ko bayifitemo ubuhinga cyane, nta bumenyi n'umengo barayifitemo cyane kuko izipfa zose tuba twarose abantu baraza ngo baje kudufasha ariko ziragandagurika bazishyikire.
Madame Uwamahoro, mwamubwira iki umuvandimwe?
Harakoze cyane. Ibibazo biri kuba ku bavandimwe bacu b'Abarundi mu bworozi bw'inkoko, twavuga ko hari byisanisha n'ibyo twigeze kujya tugira, ariko ni ukuvuga ngo ikintu gituma ubu bworozi bushoboka ni uko habaho ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Nk'ubu twebwe mu Rwanda ni ukuvuga aborozi twishyize hamwe mu ishyirahamwe rimwe ry'aborozi, tukajya tubasha gukurikiranira hamwe tukavuga ngo niba wavanye tugafatanya n'inzego za leta. Twavuga niba bavanye imishwi mu kigo kizwi cyahawe uburenganzira bwo guturaga imbere mu gihugu cyangwa no hanze, ukerekana ko wazifashe muri icyo kigo, ukaba wahura n'ikibazo kidasanzwe kidaturutse ku burangare bw'umworozi, icyo gihe habaho za nzego zireba cya kibazo zigasuzuma zikavuga ngo turabona ikibazo cyaturutse cyabereye aho zaturutse, cyangwa turabona ikibazo kiri guterwa n'ibyabereye mu kiraro ku mworozi, habayeho uburangare cyangwa zahawe ibiryo bitameze neza. Urumva rero ko ari abakora ibiryo, inganda zikora ibiryo, ari abakora abatanga imiti, birumvikana ko koko bize ikiveterineri cyangwa bize kuvura amatungo, hari igihe bava mu ishuri ariko batarakora experience, bataragira experience cyangwa icyo twita guhuza ibi amashuri byo bize mu ishuri n'ibikorwa biriho hanze kuri tere, babasabwa kwimenyereza. Ibyo nabyo rero bisaba amahugurwa menshi, bagakorana n'aborozi cyane bakareba ibibazo bihari kugira ngo noneho babone uko bakora ibyo bize. Natwe rero twavuga yuko mu gihugu cyacu kiri gukorwa ni uguhuza abize bagahabwa amahugurwa, bakasura aborozi hakarebwa noneho nabicyo bongera mu bumenyi bwabo bavanye mu mashuri, ku buryo nta ukora umwuga w'ubuveterineri adahawe uburenganzira bwanditse bw'ikigo cy'ishyirahamwe ry'abaveterineri, kugira ngo nakora n'ikosa akavurira umworozi nabi nawe abe yabibazwa. Ikindi ni uko gukora ingendo shuri ndumva byaba byemewe hagati y'ibihugu, aborozi mushaka kwishyira hamwe mukava mu gihugu cyanyu mukaza mu cyacu muje gukora ingendo shuri, niyo mutarukora iwanjye gusa n'abayobora n'ahandi mwarukora, mushobora no kudutumira ku giti cyacu tukaza tukabasura tukabongerera natwe ubumenyi dufite, byose birashoboka tugiranye imikoranire myiza tukabyumvikanaho. Murakoze.
Yego, urakoze nawe. Reka noneho twakire Fabien
Mbuye. Akabazo kamwe nari nsigaranye.
Akabazo wari usigaranye ukanyarutse.
Ego nagambaze mbega vuba hamwe dukoze urugendo shure tukaza mu Rwanda tubaranye icyacu cyiza cyane namwe mukaza, mushobora kuba tworonka uburenganzira bw'uko dushobora gukura izo nkoko mu Rwanda tukazizana kudura ngaho iwacu i Burundi. U Rwanda rurabyemera ko mushobora kuduha izo nkoko, mwamwara kwiye mu Rwanda mufite inkoko zikwiye ku buryo natwe nk'abaturanyi banyu mushobora kuduha ko izo nkoko zanyu kugira ngo zorore.
Madame.
Murakoze cyane. Ubu kugeza uyu munsi amakuru mfite y'ituragiro, amaturagiro ari imbere mu gihugu, tuzi yuko ashobora no kugurisha imishwi mu bihugu duturanye. Hari ibihugu batangiye kujyanamo, haba muri Kenya, Uganda, Congo n'u Burundi, twizeraga ko rwose ubonaho bahajyana inkoko. Ubwo rero biroroshye ko nabaza nanjye izo nzego, kuko hari aho duhurira muri rya shyirahamwe nkaba nababaza nese i Burundi mwatangiye kujyana imishwi ko hari abayikeneye. Ubwo nanjye mbonye adresse y'uyu Venuste, telefone ye, biroroshye ko rwose namuhuza n'amaturagiro yo mu Rwanda tukumva ko imishwi yacu yahagera.
Murakoze. Nizeye ko yafashe nomero yawe, wayimusubiriramo niba yaratari ku murongo ukayimusubiriramo byibura ku buryo yaguhamagara hanyuma icyo kibazo mukagikemura.
Yego, yange ni 0788 75 5383.
Yego, noneho reka twakire Fabien Mvuye Kure. Wakoze cyane kwihangana Fabien.
Hello.
Turakumva.
Ndamukiza mutumire hamwe n'abari kwarumvisa radio y'isi cy'Amerika bose.
Barakumva.
Ego, kibazo cya mbere kwanza n'intererano tubanze gushikora shimira kiganiro kiza mwaruteguriye kuri radio y'isi cy'Amerika, natwe tusaba turi mu bakunzi bayo.
Murakoze.
Akabazo ka mbere nakumva maze umutumire, mbega kose jendi mu Burundi mu ntara ya Karusi. ubworozi bw'inkoko aho ndi kesi ntabwo ntibuhamenyereye cyane kubera nkeka bipanda kirima mugabo nubwo ari kirima ahubwo ni ukutamenya ni ukutamenya uburyo twozorora tukabona naho dukora amakuru imwe twashobora kuzorora tukabazo kagana ngo mbanze umutumire ubona uwo mutumire ari mu Rwanda nanjye ndi mu Burundi ega turakoresha interineti cyane mbega nta site twashobora kuronka yo twashobora kuronka ko amakuru y'ibyo n'ibyo by'ubwo bworozi bw'inkoko ona kabazo kambe kabazo kagira kabiri kebwe mu Burundi dufise ahantu hamwe honyine bashobora gukora imiswi y'inkoko bahita mutoyi ni mu ntara ya Gitega aho naho kugenda kugura iyo miswi babyiyandikishe nta birebire ugenda uti niho kugiye kugura yuko ari iz'inyama nuko ari iz'amagi mbega ushobora gutandukana ushobora kuntandukaniza ubwoko bw'inkoko z'inyama n'ubundi bw'inkoko z'amagi
reka gusubize
murakoze cyane Fabien ndumva kuba mufite ituragiro rimwe ribegereye ari ikibazo cyangwa ari naryo ryaba riri mu gihugu hose simbizi cyangwa nawe niba warabimenye ntago tubizi cyaba ari ikibazo kuko ntago ryabasha kubagezaho inkoko mwifuza mubaye muri benshi ibi babyiza ko haba amaturagiro atandukanye ariko ubwo urumva bizagenda biza namwe bitera imbere kuko nkatwe dufite amaturagiro amaze kugera nko kuri atandatu kandi hakabamo n'abandi batumiza no hanze iyo bibaye bikeye bikenewe kumenya rero ko inkoko ufite ari iz'inyama cyangwa ari iz'amagi bisabye kuba ufite ubwo bumenyi warabuhawe ukamenya ngo iz'amagi ni ubu bwoko kuko nazo zibamo amoko menshi hanyuma zororwa gutya izishoboka mu gihugu cyacu bitewe n'ikirere cyaho n'izi ubwo rero ubwo ni ubumenyi natwe rwose ubumenyi twarabushakishije aho twumvisha amahugurwa tukajyayo aho badusabye kwishyura tukishyura kugira ngo natwe tubimenye tumenye itandukanyirizo rya buri bwoko kandi no kuzorora biratandukanye buri bwoko bwororwa bitandukanye n'ubundi byose rero ni ubumenyi nimushaka rero korora neza birabasaba gushaka ubumenyi iyo usomye kuri interinete nibyo hose birahari ariko hari igihe ubisoma ntusobanukirwe bikaba byiza gukora n'urugendo shuri ukareba uti bitandukanye gutya buri bwoko buransaba iki ni iki niyo mpamvu guhana amakuru collaboration ari ngombwa murakoze
ariko iyo umuntu agiye aho batanga imishwi bashobora kumusobanurira akamubwira inkoko ni ubwoko bakamufasha guhitamo
nibyo rwose buri turagiro riba rifite ubwoko ryiyemeje kugeza kuborozi bashobora kugira amoko abiri cyangwa se bo bakiyemeza ubwoko bumwe gusa bityo bakaba twazamuha natwandikira tuzamuha amazina y'amaturagiro ari mu Rwanda n'ubwoko bw'inkoko baturaga niba bashobora kandi no kuzigeza bishoboka ko banazigeza ku borozi bari hanze y'u Rwanda bakaba bakorana ubwo rero ndumva imishyikirano itangiye yo gukorana no guhana amakuru no kuba twakuzuzanya
yego iyi twibutse abatwumva ko hari radijwi rya Amerika rivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi turimo kuvuga ku bworozi bw'inkoko umutumirwa wacu ni Madame Agnes Uwamahoro akaba afite rero inkoko yorora nkuko hakomeje kubibaganirira nagira ngo numve niba Fabien haba hari kandi kabazo yabasigaranye mbere yuko twakira undi Fabien hari akabazo sigaranye
yego kandi kabazo nayo sigaranye urumva sege mu Burundi bivise n'abari ko ari rimwe mu gihugu cyose naye nawe usanga bitoroshye kugerayo iyo ubwo amakuru yo kuri interineti nayo ntuyari mbaye na hafi nishyize nk'uwikereye kuri tere akaraba parasireki nari mfite akabazo ka nyuma ko mbaza ati mbega none nk'uko mbona ibihugu byacu bimeze ari ibihugu bituranye kandi bibanye bishyitse umuntu akagira ubushake bwo kujya kureba kugera kuri tere aho iwabo byokora yuko umuntu aha kuri ubumenyi cyangwa iyo tazanye niyo miswi itagoranye
madame
murakoze cyane. Icya mbere ni ukuza kureba ukareba ukafata n'ubumenyi ugafata n'umwanzuro ukamenya utese ntwaye imijwi nayigezayo imeze neza. Icyo gihe byose kuri tere waje kuri tere biroroshye cyane kubimenya kandi hakabaho no gusobanukirwa niba wayihavana ikagera aho wororeye cyangwa aho utuye mu buryo bworoshye itagize ikibazo bitewe na transport uburyo bwo kuyitwara ese bwatuma igerayo amahoro ikazaba myiza kuko yakoze urugendo ruyinaniza hari igihe nabwo yakubera ikibazo yavutse ari myiza ariko ikagerayo inaniwe ariko gukorana na ya maturagiro dufite imbere mu gihugu tukaganira iyo ibishobora no kugufasha uburyo bwo kugezayo ya mishwi itagize ikibazo. Ibyo byose rero urumva bizava mu biganiro tugiye gutangira kugirana ndabyizeye kuzorora neza rwose. Murakoze.
Yego rwose twizeye ko bizakunda. Hari ku murongo wa telefone turi kumwe n'umudamu wagerageje ubworozi Solange, ubwo reka nawe tubwire uko ubworozi bwe bwifashe. Solange uranyumva?
Ndabumva neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego
akose uzi igihe hari abavandimwe barimo kubaza bijyanye n'ubworozi bamwe bafite ibibazo by'indwara z'inkoko zigenda zipfa wowe ubworozi bwawe bahagaze gute wabutangiye ryari?
Jewe ubworozi bwanjye nabutangiye numva mumaze imyaka 6 ubworozi bwanjye njya kubutangira rero nabutangiye nshishikajwe na madamu Anyesi niwe wamaze ubwoba kuko nabanje kutinya iyo umuntu atarajya mu bworozi nk'uko abanza kwitinya wibaza size inkoko nzamenya uburwayi bwazo ese nzabona amasoko mbese umuntu yibaza byinshi atarinjira mu mushinga.
Byagufasha igihe kingana iki kugira ngo utinyuke se?
Kugira ngo ninyuke byamfashe twakoranye urugendo rw'amezi 3 amugura nyigisha nkajya ku kiraro cye tukirirwana ninjiramo mu kiraro nkamenya umushwi icyo ari cyo ukivuka uko wakora demarage umwe uzamura turi kumwe maze gutinyuka rero ubwo nanjye ninjira mu mushinga.
Ubu ufite inkoko zingahe?
Ufite inkoko 1,000.
Ni nyinshi. Bigomba kuba bisaba akazi kenshi ariko kwita ku nkoko cyangwa ntibigore
akazi kenshi cyane ni ukuvuga ngo ubundi iyo ugiye mu kwezi nk'uko bisaba ko ubyigira mu bwawe ntabwo ari akazi uharira abakozi ugomba nawe kuba uhari igihe cyose ugakurikirana umunsi ku wundi kuko inkoko ni itungo ryoroshye cyane mu kuba ryakwandura mu kurwara kandi ikaba ryapfa vuba utari kwikiraniye hafi ako kandi kureteneye hafi none ugatanga imiti mu gihe gikwiriye inkoko zawe zibaho kandi ni itungo ritanga umusaruro.
Ubu ni ikintu ugomba kuba wishimiye kuba warabashije gutinyuka ukava umaze kugera ku nkoko 1,000.
Binashimisha cyane kubera ko mbere nanjye nakoreraga leta ariko ubu numva ko rwose ubu bimfashije cyane kurushaho.
Hari umusaruro byari byatanga cyangwa?
Oya byarawutanze urumva imyaka 6 ni myinshi umuntu arimo byarawutanze cyane.
Uragurisha hanyuma nawe se hari abantu baza kukwigiraho?
Ubundi nanjye Anyesi amugura twari turi mu nkoko za Saso amaze kumugura nanjye ninjiramo nanjye nkajya ntegura imishwi nkayitegura ukwezi yagira ukwezi nanjye nkayihereza abaturage nabo bakorora. Icyo gihe yaje gufata inkoko iwawe nawe abarimo kwigiraho nawe ugenda umubwira uko azatwara inkoko ze uko azazitaho.
Ntabwo gurisha ubumenyi umuntu araza nawe ukamwereka inzira agomba kunyuramo?
Yego ubundi ibijyanye n'ubumenyi ubushakashatsi yo mbona ibyo ntumva mwereza kwa Nyesi niwe unkuriye niwe kuko ibintu by'amagurwa ni ibintu bye atanga amahugurwa rero ugifite ubwoba utaratinyuka mu connecta na nyinshi bagahura akiga yakubye agiye gukora akaza nkamuhereza inkoko
Wamuze ko mwagiye anyese yabahuguye icyo gihe abahugura babonaga abantu bashishikariye korora inkoko ari abagore muri rusange cyangwa hari mwari muvanze
kandi tuvanze ariko kabona abagore babishaka cyane abagore kuko urumva izira saso anyese aduhugura yerekaga umuntu ko n'inkoko 20 araho zagukura No, abagore ni babandi babakeneye amafaranga make ya hato na hato abarero biyashishika kuza kuvuga ati kuko wamugana imfunguzo nko 20 najya ngenda nagurisha amagi nkagura uwo munyu nkagurisha amagi nkagura amavuta ibintu nk'ibyo rero abonye abadamu bose batinyuka n'abantu umushinga kandi bikaba ari ikintu yakora ari no mu rugo iwe akita ku nshingano ze akita ku bana kandi akita no kwirya tungo rye abona bari bo bashishikarijwe cyane rero kubyinjiramo cyane
ndeka ku murongo wa telefone ndagakugarukaho mu kanya ndeka twakire Constance mane diho wiriwe neza yego wowe ufasha Anyesi bambwiye ko ufasha Anyesi w'amahoro mu bijyanye no n'ubworozi ndetse nibijyanye n'ifumbire ako kazi kameze gute bigutwara umwanya ungana iki bigutwara ingufu zingana iki kwita ku nkoko
murakoze cyane n'amakuru ndetse n'abadukuriye kuri Radio America akazi ko mu nkoko ubutanze bisaba kugashyiraho umutima ugashyiraho ukanurangare urebye mu gitondo ubyuka mu gitondo ubyikorera amakuru unyweramo ibyo biriyamo ukazigaburira ndetse urebye ntabwo ushobora kugutwara amasaha abiri byibuze nk'ahantu dufite inkoko 2500 ariko ntabwo ushobora kurenza amasaha abiri byibuze mu gitondo kuziha amazi no kuzigaburira
no gusukura hanyuma ibyo mukuyemo mu imyanda mukuyemo nanone hari ibindi muyikoresha ni ibiki
yego ubwo no kwikorera amasuku ntabwo ikoze buri munsi yo mu kiraro yo gukuramo imyanda ziba zatayemo kuko ntabwo ziba zahanduje cyane ni ukuvuga ngo bishobora gutwara nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 bitewe n'uko bingana iyo myanda rero ivuyemo tuyikoresha mu buryo bubiri kuyikoresha mu gutunganya ifumbire ndetse no mu gukoresha biyogazi
none se iyo fumbire nimwe muyikorera cyangwa hari ubukundi mushobora kuba mwifashisha umuntu yenda wize iby'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo abafashe kwitegura
oya iyo fumbire itwe kuyikorera
mwarabihuguriwe nabyo
ubwo twarabyigishije duhe hano dutanga amahugurwa mu gukora iyo fumbire atanga ubworozi bw'ukunyoro nuko kuva umushwi uti mutoya kugeza ukuze ndetse bijya mu gutunganya ifumbire
hanyuma iyo biyogazi yo wayitubwiraho iki iyo biyogazi yo wayitubwiraho iki iva hehe
biyogaze iyo dukoreye mu kiraro halo
turakumva
biyogaze iyo dukoreye mu kiraro ifataho amatungo makeya bivuze turadufata nk'ibiro nka 20 tuvanga n'amazi dufite ahantu tuvangira tukabishyira mu kigega iyo gaze yivangiramo byamara kuva muri iki kigega bigasohoka ibyo bimaze gusohoka rero nibyo dufata tukavanga na bya bindi biba byasigaye kugira ngo dufata byose biba bisohoka kugira ngo tubishyiremo tukabivanga n'amazi ndetse n'ibindi byavuye muri iyo gaze n'ibindi bindi tugenda tuvangamo tukabona ifumbire itunganyije ibyo byose bishobora gutwara mu gihe cy'ukwezi mu gutunganya ifumbire ariko byaje bibyaye n'ubushyizemo wenda ugashyira ibyo bibiri makumyabiri bishobora kumara ibyumweru bibiri itarongera gushyiramo. Iyo biyogaze rero ikora nk'isanzwe.
Yego, biyogaze ni mwe muyikoreshereza mwenyine aho ngaho?
Yego, ni twe tuyikoreshereza. Turagutegera ku rwego rwo kuba twabona amasitati dushyiramo kugira ngo tujye kuyigurisha, ariko ntabwo tuzi niba binashoboka ko nta bundi bintu dufite kuri byo.
Anyese, urateganya kuba waha biyogaze abo muturanye se?
Ye, murakoze cyane. Ndimo ndabiteganya, ndimo ndabishakaho ubumenyi, kubera ko ubwo nari ubwo mbona mfite uyu munsi nubwo kuyikora nkacana nkateka. Ariko aho mbitangarije ko biyogaze nkoresha y'amatotoro y'inkoko ari nziza, irateka bigashya, ibana nyinshi nka buri cyo nyikoresha, nibwo natangiye kubona abajyanama bambwira ko bishoboka no kuba yashyirwa mu macupa ikabikwa, umuntu akayicana igihe abishakiye aho kugira ngo imupfane ubusa. Ubwo rero biri muri gahunda zanjye, kandi ndimo ndabishakamo ubumenyi. Ibintu byose ni inama n'ubumenyi n'amahugurwa, nanjye ndimo ndabaririzaho nakura ubumenyi bwamfasha gukora icyo gikorwa cyo kuyigeza ku bandi. Murakoze.
Murakoze nawe. Reka tubanze yenda dusezere kuri Constante, ndibaza ko inkoko zishobora kuba zimukeneye. Constante, hari ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika bo mbere y'uko tukurekura?
Murakoze. Ikintu nababwira rero, n'ubundi nakababwira kuri biyogaze, iyi biyogaze ikomoka ku nkoko ifite imbaraga nyinshi ku buryo ishobora kugufasha mu bintu bitandukanye, harimo wenda ku bantu bagura gaze niba bazi ibiciro bya gaze isanzwe ahantu igeze, kuko umuntu ucana biyogaze ashobora kumufasha mu gusevinga amafaranga yakoreshaga mu kugura indi gaze akayasevinga akayakoresha ibindi. Icya kabiri, biyogaze nta myotsi izana mu gikoni cyawe, nta myotsi ijyamo ishobora kugufasha rero. Hari ibijya mu gikoni cy'umuntu ugasanga cyabaye umukara bitewe n'inkwi cyangwa se amakara. Ibyo rero bigufasha mu kugira isuku mu gikoni cyawe. Ikindi nawe nakivuze ni mu gutunganya ifumbire, idufasha mu gutunganya ifumbire. Ibintu bimaze gukoreshwa muri biyogaze ntabwo tubipfusha ubusa, ahubwo tubikoresha mu gutunganya ifumbire ikoreshwa mu gutera imyaka itandukanye.
Ndagushimiye cyane rwose nawe Constance, kuba wemeye kudusangiza ku bumenyi ufite mu bijyanye n'ifumbire na biyogaze. Urakoze cyane. Ubwo nihagira uhamagara ashaka kubaza ibijyanye na biyogaze cyangwa n'iyo fumbire, turugiye tuguhamagara umusobanuri. Urabyemeye se? Yego, reka noneho tusubire ku murongo wa telefone. Frederic Salupango, uranyumva?
Muraho neza, Ijwi rya Amerika.
Muraho. Urahagana?
Mererega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Bo, icyambere nagira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwari mwadutumiriye, kuko aradusobanuriye kuko umuntu yumva aranyuzwe. Ariko twumvise ibintu bisa nk'aho ari bishya, kuko twebwe akenshi twazibyazaga umusaruro yaba ari mu buryo bw'amagi cyangwa se mu buryo bwo kuba twazi nk'abacuruza nk'aboroye inkoko z'inyama. Ariko ibyo bintu ndumva mu cyaro cyane nk'atwi Rulindo ntabwo byari byagera, ahubwo ni uko numvise mukwiye ku murongo twamwifuzaga nibuze ngo habe hakorwa ubukangurambaga.
Uravuga nde?
Uwo musoje mbere y'uko munyakira wasobanuraga uburyo kizi byazwamo biyogaze.
Nta kibazo.
Kuko wakwagura ubukangurambaga natwe dutuye mu byaro tukabisobanukirwa, kuko usanga umubare munini nubwo nta bushakashatsi nakoze abazoroye dutuye mu byaro, kandi hari imishinga ifatika dufite n'abaterankunga badufasha mu korora inkoko. Ariko iyo aka kantu gasa nayo gisara kiyongeyeho, kuko amatotoro yazo yabyazwa uburyo bwo gushakamo ibishanwa biradutunguye ahubwo uwo mushinga ntabwo twari tuzi ko uriho ahubwo nibabyihutisha natwe bitugere kuko n'ubworozi dukora kandi dukunze
nta kibazo Constante dushobora kumugarura cyangwa se na Nyesi nawe arabizi nawe yakubwiraho byakenerwa tukazana Constante
yego aho bikenerwa cyane mu muzane kuko njewe birantunguye ni n'ubwa mbere nabyumva n'icyo cyatumye nifuza gutanga igitekerezo nkibona kuri poste na ba imparitsa kazi ndimo ndabonereka mbanze nanga igitekerezo mbaze n'ikibazo ko ingamba bafata kubigira ngo bigeze ahantu hose kurumva ni ibintu byiza muri iki gihe bicanwa birahenze ariko ubaye ufite ukazora mu buryo bw'amagi mu buryo bwo kubazibyaza umusaruro bw'amafaranga ndetse ukakuramo n'uwo musaruro wundi ndumva byaba ari akarusho ahubwo dukeneye kubisobanukirwa byimbitse murakoze
urakoze reka mbaze madamu Anyesi wumvise ko abantu mumateye inyota uratega
murakoze cyane
ganya ryo ariko bageza
bumenye nibwo nifuje gusangiza abagenzi banjye baborozi hirya no hino mu gihugu ariko maze kubona ko n'abataraborozi bitababuza gucana biogaz ibyo rero bishatse kuvuga iki rwose aborozi hari byinshi byatwije nanjye nakomeje ku igitekerezo cya biogaz nakizanye ngikomoye kuri biogaz y'inka aho nabonaga nyine aborozi b'inka bafashwa no kugera biogaz ikoresha amase y'inka abona ko ari leta ari imiryango itegamiye kuri leta ibishyiramo imbaraga mu rwego rwo kurengera ibidukikije hagabanywa ibicanwa bitema amashyamba ubwo rero ubwo batoranyaga abafite inka imwe ebyiri ngo bubakirwe biyogaze njyewe naravuze nti mfite inkoko nimunyubakire biyogaze ikoresha amatotoro ikintu babanje kugishidikanyaho bakigaho igihe kinini barabuze umwanzuro bafata bavuga bati ko tutabizi iby'inkoko niba byakunda byaje kugeraho ndababwira ni njyewe ndashaka ko bibaho ko bikunda kuko bikunze nanjye nta kibazo cy'ibicanwa nagira kandi mfite amatotoro ubwo rero byarangiye kuko habayeho kubaka icyo kigega gikoreshwa mu gutunganya biyogaze babyubaka nk'uko bubaka iby'inka hanyuma njyewe mu mwanya w'amase y'inka nkoresha amatotoro ubwo rero nza gusanga kuko hari izo nari naritegereje z'inka naje gusanga imbaraga amatotoro afite aruta cyane imbaraga amase y'inka afite hanyuma biza gutuma rero maze umwaka nshana nibwo naje kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ngiye kubimenyesha n'abandi bagenzi banjye babimenye ntangira kubivuga mu makuru no mu maradiyo
bivuze ko ari ikintu cyari igishya wowe wari ugize icyo gitekerezo uti nimumfashe mu nyubakire nanjye ndebe ko nakoresha amatotori byafashe igihe kingana iki muri iryo gerageza kugira ngo urebe niba bishobora kugira icyo bibyara
bamaze kubaka dushyizemo ibishingwe bya mbere ibyo twita amatotoro byafashe amezi abiri kugira ngo bifate amezi abiri rero biterwa n'uburyo ibishingwe bishya cyangwa biboramo aho biba byashyizwe kandi byaterwaga n'uko amatotoro afite amoko y'amagaze menshi ubwo hari ibimenyetso twabonaga ngo amagara b'abatekinisiye bakareba bakamwira bati kubera ko harimo amoko menshi y'amagaze yayindi yo gucana ntirivangura ubwo rero bimaze gufata mu mezi abiri yo kugira ngo byicagure iyo gucana iryo ukwayo noneho dutangire ducane byahise birangirira aho ngaho noneho dutangira gucana nta kibazo cyongeye kubamo kongeramo twongeramo byinshi twongeramo bikeya nk'uko Constante yabikubwiye twarabikoranye bagenzi yahari ariwe mukozi nari mfite turabikorana kugeza n'uyu munsi ubwo urumva we tumaranye umwaka urenga turi kumwe mu kazi byose rero arabizi kuko bamugura abireba nanjye abo mugura mbahugura abyumva n'abireba
reka noneho ubwo mbaze madamu Soranje nawe wagerageje Soranje wewe wari wagera ku ntera yo gukoresha nawe biyogaze watubwiye ko ufite inkoko igihumbi nazo ni nyinshi zishobora gutanga amatoto arahagije ndibaza wari wabitekereza wowe
ndabitekereza ariko ntabwo ndabishyira mu bikorwa kuko twe dufite biogaz ikoreshwa n'amashe ariko ukabona igira imbaraga nkeya noneho nsuye anyesi ndebyiye mbona imbaraga iyo ifite wenda bateko nk'ibishyimbo bigashye kuko nyine nkona bitashya mbona ko ari ikintu nanjye ngomba kuzashyira mu bikorwa ubwo rero n'ubundi nabyo biri muri gahunda
yego none se yego
nabafasha kumva neza ntabwo kugira ngo cane biogaz bisabye noneho umubare munini w'inkoko
bisaba iki
ibikoreshwamo mu gucana nibikeye ugereranyije n'imyanda tuvana mu kiraro cy'inkoko
oh nagira ngo bikenera inkoko nyinshi nyine kugira ngo aboneke amatotoro menshi
oya oya icyo nacyo gishobora gutuma abantu babyumva nabi batabisobanukirwa niyo mpamvu tuzajya tugenda tubahugura kuba wacana biogaz ntabwo bigusaba inkoko nyinshi ni ukuvuga ngo niyo waba ufite inkoko ijana uhorana wenda nk'iz'amagi ziba zimara igihe kirekire ni ukuvuga wacana biogaz aho bizagusaba byinshi ni mu gutangira gusa mu ntangiriro ariko iyo watangiye gucana utangira kugenda ukenera amatotoro make mu cyumweru make mu cyumweru ni ukuvuga rero ngo niba woroye inkoko igihumbi ntabwo ayo matotoro yose niyo ahinduka none ifumbire kuko ni menshi havaho ibiro 10 cyangwa 20 mu cyumweru bitewe n'ibyo uteka kandi mu nkoko igihumbi ushobora gukuburamo imifuka igera no muri 20 buri byumweru 2 urumva iyo mifuka 20 ntuzayicana rero ahubwo iyo mifuka 20 uvanyemo ibiro 10 cyangwa 20 ibindi byose uzajya kubigiramo ifumbire nziza yo kujyana mu murima
hanyuma se mu bijyanye no kubaka niba kuko wabyise kukubakira nyine kugira ngo icyo kintu kikora biogaz kibe kihagaze kihari bigenda gute bitwara amafaranga angahe kugira ngo ubashe kucyubakisha
urebye kuko byubakwa mu bikoresho bisanzwe by'amatafari ahiye n'isima n'ibigega bacukura mu butaka bakubakamo ni ukuvuga rero ngo biterwa na metero kibe ushaka y'ikigega niba nka metero kibe enye ari nayo nkoresha nta mu gutangira urumva hashize umwaka urenga wenda amafaranga nka miliyoni yarashobokaga kuba yacyubaka ariko ubungubu wenda ibiciro n'ibikoresho by'ubwubatsi nibyo bihindagurika byakwiyongeraho amafaranga hakwiyongeraho andi kuko ibiciro bigenda bihinduka bizamuka
yego turimo tugenda tugana ku musozo Solange nagira ngo mu gusoza rwose ugire nk'inama muri makeya waha cyane cyane abadamu ku kiganiro cyo kwa kabiri n'umwe hari ko abadamu ubahe inama muri makeya
yewe inama naho abadamu bagenzi banjye nyambere niyo gutinyuka yo gutinyuka bakinjira mu mushinga kuko ubworozi bw'inkoko nabushishikariza buri umwe wese ni umushinga mwiza ugufasha gutera imbere mu gihe gitoya rero kuko twagize n'amahirwe yo kugira amoko y'inkoko atandukanye nk'izo dufite zitwa saso yororwa nk'inyarwanda kandi igatanga umusaruro itagusaba umwanya munini cyane ibiryo byinshi bidasanzwe ifata n'ibyo mu rugo rero nabagira inama yo gutinyuka niyo wahera kuri 20 iyo wahera ku 10 urazamuka ukazagera ku kintu wumva kizaguteza imbere mu gihe kiri imbere
ndagushimiye cyane
inama nabagiye urakoze
yego madame Agnes w'amahoro nawe akajambo ka nyuma dusoza inama waha abadukurikiye
murakoze cyane inama naha bose niyo nahera ku badamu nababwira nti rwose ibyo gukora birahari ntawakiganyiriye ngo yabuze akazi cyangwa yabuze icyo gukora ibishoro biratandukana iyo ufite igishoro gitoya ukora bitoya ariko bikazagenda bikura nta na kimwe gitangira gikuze ahubwo bikura buhoro buhoro hanyuma ni n'uruhande rw'abagabo nabo rwose uyu mwuga dukora w'ubworozi bw'inkoko hari abagabo benshi tuhuriramo bawukunze kandi nabo bakora ya mirimo tuvuga ngo isaba umwanya isaba isuku isaba gukurikirana ibyo byose bakabikora neza
ndagushimiye nawe nawe
umushinga mwiza rero ndabashimiye bazawukore kandi tujye tujya inama
yego yego urakoze cyane madame Agnes Uwamahoro ndashimira badukurikiye bose batanze inama n'ibitekerezo n'abajije ibibazo byatumye turushaho gusobanukirwa ndashimira Jogi wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma nige mwumvaga kuri mikro ne Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza.